Louer et remercier soit le Seigneur
pour la grâce et le privilège kandi ahimbazwe ku bw'ubuntu n'amahirwe yo gushobora kuba hano nanone ngo tuzamurire Imana yacu amashimwe ikwiriye no kumva ijambo ryayo maze tukareka rigacengera mu mitima yacu maze tukabasha kwisuzuma aho tugeze aho tugana n'ibyo dukora niba twakwemerwa imbere y'Imana muri ibyo. Iyo dusoma Bibiliya ntituba tugamije kumenya inkuru ahubwo tugerageza gushaka umwanya mu biri kuvugwa dushaka ko ijambo abari twe risohoreraho cyangwa se riba ribwira bitari kwishyira mu myanya ubwacu ahubwo ni ukureka Imana ikadushyira mu mwanya ishingiye ku ijambo ryayo uko idutekereza uko itubona ibyo byose ni ibyangombwa. Yakobo yatuvuzeho nk'abantu yuko dukwiriye kumera nk'abireba mu ndorerwamo hanyuma bakagenda bibagiwe uko basaga. Yakobo 1:23 ariko iyo turi imbere ijambo ry'Imana riba ritubwira by'umwihariko. Twese dushobora gusomera Bibiliya mu rugo kandi ikagira icyo itubwira ikutuvugisha, ariko iyo duteraniye hamwe tukumva ijambo ry'Imana riratuvugisha birushijeho. Mwibuke yuko Imana ituvugisha ari twiri kubwira, ntabwo ari Dawidi, ntabwo ari Yesaya, ntabwo ari abandi bahanuzi bose Imana abo yavugiyemo abo yafasheho icyitegererezo n'icyitegererezo, ariko muri uwo mwanya twumva yuko ari twebwe turi kubwirwa ko ari twe bireba ko ari twe abo Imana iri kuvugana nabo muri uwo mwanya. Nibyo ko ishaka kudushyira imbere yayo. Ntabwo naje muri iki gitondo nje kuvuga nje kubwiriza, nashaka gusa kwicara nanjye numve. Igihe cyose aba ari byiza cyane babihebuje kumva ijambo ry'Imana, muhora mbisubizamo. Abumva bashaka kubwiriza abo bakwiriye gucishwa bugufi gukubitwa, abo bantu ntabwo baba bazi ibyo bashaka, ntabwo bazi icyo bashaka, ahari baba bashaka ko abantu baha agaciro bashaka kwigaragaza ariko ntabwo baba babizi. Izo nshingano zirakomeye cyane cyane. Yakobo yanditse ati ngo he kugera muri mwe abashaka kuba abigisha, kuko muzi yuko tuzacirwa urubanza rukomeye kurusha urw'abandi. Ntabwo byoroshye kubwiriza ijambo ry'Imana koko. Twaririmbye ibitero bibiri bibanza by'indirimbo 123. Igitero cya mbere n'icya kane byamaze kuvugwaho. Mu gitero cya kabiri tushobora kuririmba ngo iyo mbonye Yesu ku musaraba mu kwizera umutima wanjye unezerwa nka paradizo, mbega umunezero mwinshi, inyanja y'umunezero itemba yuzura umutima wanjye nezerwa.
Pour ce que nous avons fait nous, en présence de Dieu,
nous avons fait kuko Imana yakemuye yasarnye ibyanditse byose. Igitero cya gatatu kiravuga ngo ngo mbega umunezero noneho unyuzuye umutima n'umwuka, iyo ntekereje noneho ko ndi uwawe, nifuza kubaza abaririmbyi, abahimba indirimbo icyo baririmba nyuma y'imyaka nka 20. Ibintu byose biza ako kanya bashorewe n'umwuka wera, ubu bararirimbye, hanyuma haza ibibazo n'ibigeragezo, ariko ku iherezo ry'urugendo rwabo nta kabuza baba bahimbaza Imana bashima gukiranuka kwayo. Igihe cyose tuguma twibuka ibihe by'ubuntu, ubwo twasengaga, twariraga, tugasenga kugeza ubwo tugeze ku kwizera, maze icyo gihe nyuma tukibwira ko ibintu byose biri kuri gahunda, bimeze neza, ibintu byose bitunganye, tukabona inzira igororotse imbere yacu, tutabona ibigeragezo, tutabona inzitizi, tutabona ibibazo byose bidutegereje. Icyo gihe twari tunezerewe mu Mana yacu, umunezero mwinshi, amahoro menshi byari bisendere mu mutima wacu. Ntabwo muri uwo mwanya twari twiteze ibindi byose, ariko iyo dusubije amaso inyuma uyu munsi, rwose nta kindi dushobora kuvuga uretse kuvuga ngo Imana irakiranuka. Ibigeragezo byose mu byarabaye byose, Imana irakiranuka. Kandi umwami aravuga we ubwe ati, niba twebwe dukiranirwa, we arakiranuka kuko atakwivuguruza ubwe. Timoteo wa 2:13. Hari umuntu wigeze kumbaza ati, mbese hari ubuntu bukiriho ku bwanjye? Nihakanye umwami, ntago namwatuye, ntago namuhamirije uko nari nkwiriye kubikora. Hariho ibihe mu buzima bwacu aho twishidikanyaho, ariko ijambo ry'Imana uko niko rivuga riti, naho twadukiranirwa, naho twatumwihakana tutamuhamya uko bikwiriye, umwami we arakiranuka. Rwose biragoye kubyizera, nyamara tuzi neza ko ari ukuri.
Je suis content que frère Rousse soit resté sur la plateforme.
Ne jejwe nuko mweta Rousse
toujours
incroyable. Et yagumye ano imbere kuruhimbi ibyo rwose birankomeza, numva rwose bimpayibaraga menzi ko nchwa kujya kwicarira.
Avez-vous déjà été accueilli ici sur Pâques?
Hano mwariyakiriwe, mwakiriwe kuri Pasika. Ndashaka kubikora uyu munsi.
Idées sur ce que devraient être les croyants. Oui.
Hari ukutekereza uko abizera bagomba kwameze. Mbese niki nakubwira muri iki gitondo? Icyo nshaka kukubwira ni kimwe, nshaka kukubwira ko abana b'Imana nabo abari abantu, nabo ni abantu. Uzajya ubona byombi, uzajya uhura n'umunezero n'imibabaro. Rimwe na rimwe abantu bazajya bakumva bagusoba, bakumve neza, ubundi ntibakumve neza, ubundi ugeragezwe. Ni ibigeragezo twese tugomba kunesha. Turashimira Imana kuba Imana ariyo washyize imbere n'ijambo ryacyo. Mushiki wacu Back yari afite inzu ye, afite akazu ke yaragasize cyangwa se yarakagurishije, sinzi ku bintu byagenze, ariko ntacyo bivuze. Gusa by'ukuri ijambo ry'Imana n'ubumwe na bene Data we byari bifitiye umumaro kurusha inzu ye.
Ce à quoi elle a été habituée toute sa vie.
Niho yaramenyereye ubuzima bwe bwose.
Nous en hériteront doublement.
Haranzwe ngo tuzaragwa incure zikubye kabiri nidusiga byose Imana izatwitura izatugororera
dans la gloire
hano mwisi hanyuma no mubwiza. Nuko rero witege yuko abana b'Imana ari nabo ari abantu bafite bazamu kudusozi n'ibibaye, ariko tugizaje ukuri uko guhindagurika ntago tubibona ku bandi gusa, ahubwo n'iwacu bwite. Iyo ari uko ubwabyo tuba dutabawe, kuko abandi benshi babona izo mpinduka, babona ibyo ku bandi, ibyabo ntibabibona.
Heureusement qu'il y a des gens qui l'ont intégré en eux. Oui, heureux ceux qui l'ont intégré en eux.
Et je voudrais dire que c'est bien si nous marquions ce que nous avons marqué, alors nous devons dire que nous devons dire na kabiri haravuga ngo ninde igipfamo twikeretse umugaragu wanjye n'impumyi umugaragu wanjye niwureba ariko ntabone wumva ntiyumve nkuko biri muri Isaya 42:19. Ariko Pawulo yaravuze ati
nous passons outre, les hommes sont des hommes, mais nous confessons que
tuzi ko abantu ari abantu, ariko twatura yuko tuzi yuko Imana yakoze ibikomeye muri twe. Abashyitsi bacu baturutse muri Repubulika ya Czech bakiriwe. Ndatekereza ko twabonye abashyitsi 9, si byo mwizarurise nibyo. Twifuza yuko abantu bose bakumva baguwe neza, bose bagahabwa umugisha mu kumva hano ari mu rugo ni iwanyu mu buryo bw'umwuka. Turabakiriye.
Nous avons déjà entendu une parole.
Twamaze kumva ijambo rihebuje ryiza. Ibitekerezo byanjye byagarutse ku byo Imana yavugiye mu muhanuzi Yesaya ndetse no muri Zaburi, kuko mu by'ukuri
ne pas se contenter de vivre, d'expérimenter le salut de Dieu.
Umuntu atagomba kunyurwa gusa no kubona agakiza k'Imana mbere yuko dusoma ibyanditswe. Ndashaka kubanza kuvuga icyifuzo cy'isengesho, kubabwira icyifuzo cyo gusengerwa mwese. Ejo mushiki wacu Elta nanjye twakoze urugendo rurenga ibirometero 1000 tujya gusura ababyeyi dusigaranye masenge cyangwa se mama wacu n'ababyara bacu 7. Hashize igihe kirekire nashakaga kumarana umwanya n'abo bantu, kuko nifuza kuzongera kubabona mu bwiza. Ntabwo mwatekereza ibintu rimwe na rimwe bijya bimbamo. Ntekereje yuko abantu bari kugana aho bazaba iteka ryose batarakijijwe, rwose mba numva nshaka kuboroga n'imbaraga zanjye zose, kuko mba nzi yuko nta gusubira inyuma, nta guhinduka bigishoboka uhereye muri uwo mwanya abari impita gihe.
Cela arrive en particulier à
iyo ibyo bibaye noneho by'umwihariko ko baturi bugufi ku bavandimwe rwose
bikagaragara
abakizwa na banyoye ku gikombe cy'agakiza bakumva ijambo ry'Imana bakiri bato hanyuma bagasubira inyuma, abo ntibashobora gukizwa, abandi bose bakizwa. Ibyo birababaje cyane. Rero ndabasaba, ifuza ko mwadufasha gusenga kugira ngo abo
bana
basengewe n'abantu benshi, wenda Imana ibakoraho mu gihe runaka.
Tant de prière où qu'elle se trouve spirituellement, ce n'est pas à nous de le juger.
Abantu iyo bavuga ko basenze Imana cyane aho bari hose, ntabwo twe tugomba kubacira urubanza.
Que nous avons tenu à la radio et comme elle aussi elle-même j'avais
te voir. Twabwirije kuri radio hanyuma aravuga ati nifuje kukureba hanyuma ubwo twabonanaga gapfuka magasenga twumvise gutabaza kubugingo bwabo abantu bakiriye ijambo ry'Imana nk'imbuto y'Imana ariko hari igihe bumva bihebye bakumva ntacyo bashoboye imbere y'ibintu runaka biri kubashyikira twizere yuko Imana ishobora kuyobora imitima nk'imigezi y'amazi ku ishobora gutanga agakiza kubohora no gutanga umunezero ku ishobora gutanga umugisha ushobora gutanga agakiza nyuma y'imyaka yose y'inyigisho nyinshi turabona yuko mu by'ukuri ari ubugingo bw'abantu abaganga ubwabo ubwo byanditse ngo mbese umuntu byamumarira iki kunguka isi yose aramutse arimbuje ubugingo bwe Mariko 8:36 arimbuje ubugingo bwe rimbuka urupfu rwa kabiri mbese ubuzima bwacu bwagize iyi ntego w'umumaro rwose Imana yishimire nk'uko twabisomye hano kwa gatatu nimugoroba mu Heburayo 12 ahanditse ngo Imana iravugana none ngo nzongera kunyeganyeza ijuru n'isi Abaheburayo 12:26 kandi iyo nshuro ngo nanone itwibutsa amagambo Samusoni yavuze igihe abanzi be bamutoboraga amaso bakanezerwa bagakora umunsi mukuru kuko bari baboshye uweguriwe umwami umugabo mbere wabashaka kureba ntiyari akibona ariko nyamara yarinze bitse ijambo ry'Uwiteka mu mutima we ngo nanone indi nshuro nanone rimwe nanone indi nshuro imwe nuko afata inkingi z'inzu imwe n'ukuboko kw'iburyo indi n'ukuboko kw'ibumoso arangije aravuga ati ngo byongere bibeho indi nshuro imwe kandi byabayeho umugabo umwe asenya aridura hasi inzu yose bivuga yuko yateje yishe benshi mu rupfu rwe kurusha mu buzima bwe icyo si cyo kibazo turi mu isezerano rishya ntabwo dushaka kwica ntabwo dushaka guteza ibibazo dushaka kw'ibibazo byabashyikira abo bantu byabatera kugaruka ku mwami mbese niki kindi twakwifuza uretse kubona Imana ibona ibyo ishaka ubushake bwayo bugasohora amahoro yayo aga temba nk'umugezi nk'uruzi abantu Yesaya hari ubwo yavuze muri Yesaya 48:18 ati
si tu avais été attentif à mes commandements,
iza kwitondera kwita ku mategeko yanjye kugubwa neza kwawe kwari gutemba nk'uruzi no gukiranuka kwawe nk'inyanja ibyo twabivuze kenshi hano
nsubiramo
ibyo Uwiteka yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha kandi nawe uzaba umugisha itangiriro 12:2 nta hantu na hamwe mbonaho Aburahamu barigeze avuga ati Mana urampa umugisha kandi umpindure kuba umugisha Imana niyo yavuze umunsi umwe iti nzaguha umugisha kandi uzabera umugisha amahanga yose muri wowe nimo amahanga yo mu isi yose azaherwa umugisha n'igihe Balamu yashakaga kuvuma ni yabishoboye kuko uw'Imana yahaye umugisha umuntu ntiyabasha kumuvuma kuva 23:8 uwo Imana yahaye agakiza ntashobora kurimbuka uwagiriwe ubuntu n'Imana uwatabawe n'Imana uwahawe ubufasha n'Imana uwo Imana yihishuriye ibyo ntibiba bishobora guhinduka rero turi imbere y'Imana si undi muntu ahubwo n'Imana nzima ubwayo ifite imigambi ikomeye kandi igihe cyose icy'ingenzi ni kiraho n'agakiza k'ubugingo bwacu. Iki gitondo naje mfite igitekerezo kimwe, ni cy'ibyanditswe mu rwandiko rw'Abaheburayo ahanditswe ngo dore ndaje ngo nkore ubushake bwawe, nkore ibyo ushaka. Iri jambo ryo mu rwandiko rw'Abaheburayo mu gice cya cumi ku murongo wa karindwi haranditswe Abaheburayo icumi karindwi mera ko ndavuga ni dore ndaje Mana mu muzingo w'igitabo, niko byanditswe kuri Zaburi mirongo ine umurongo munani. Nzanywe no gukora ibyo ushaka. Abahanuzi b'Imana bose bakoze ubushake bw'Imana, barabwamamaje, babwirije ubushake bw'Imana, babwiriza umugambi w'Imana, ariko bose bari abantu. Nibyo yashaka kuvuga ati dore ndaje mu muzingo w'igitabo, niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka Uwiteka. Atari kububwiriza, kububwamamaza, kubuvugaho gusa cyangwa kubwandikaho, ahubwo nzanywe no gukora ibyo ushaka. Hanyuma turasoma ku murongo wa cyenda Abaheburayo icumi murongo wa cyenda, aherako aravuga ati dore ndaje nzanywe no gukora ibyo ushaka.
Il annule la première pour
akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri.
Ce que les sacrifices, la loi,
ibyo ibitambo amategeko n'abantu batashoboye gukikira mu mategeko no mu bitambo, ibyo batashoboye gusohoza byose byasohoye mu kanya gato bisohozwa na wa wundi muri wa wundi byakorewe, washyizwe munsi y'amategeko kugira ngo acungure abaciriho iteka n'amategeko bose, ngo yishyure icyiro, ngo yuzuze iby'Imana isaba byose, ngo akore iby'Imana ishaka muri byose. Kubw'ibyo rero, ibyo nibyo wowe nanjye byadutabaye. Ibya mbere byakuweho kugira ngo ibya kabiri ibikurikiraho byemerwe. Abaheburayo icumi mirongo wa gatanu, ntiwashatse ibitambo byokejwe n'amaturo ahubwo wanyiteguriye umubiri, nuko muri uwo mubiri uwo Satani yateye kenshi, yagerageje kenshi, biranditswe ngo yageragejwe na byinshi kimwe natwe, ariko ntiyakora icyaha, ntihanishwa na kimwe, kugira ngo abe umutambyi mukuru ukiranuka. We uboneye wera yagiye mu cyimbo cyacu, yikoreye iteka twaciriweho n'amategeko, maze ajya ku musaraba atabura urwandiko rwaturegaga, amena amaraso, amaraso y'isezerano rishya, kugira ngo muri we atwunge n'Imana.
Il a aboli le premier, la condamnation.
Ibya mbere yabikuyeho gucirwaho iteka byose byose, maze azana ibya kabiri biva ku Mana, isezerano rishya. Nibyemewe murebe ibyanditse hano mu Baheburayo icumi ku murongo wa cyenda, ngo aherako ngo akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ibya kabiri byo byemerwa, ntabwo ibintu bibiri byose byakwemerwa, gutsindishirizwa no gukirwaho iteka ntabwo bishoboka, ugomba kuba uri hamwe cyangwa ahandi. Iyo rero wamaze gushikama mu kwizera, ukamenya ngo iteka naciriwe ryagiye kuri we kugira mbone amahoro, kandi mu bikomere bye nibyo byankijije, Nuko rero ibya mbere biba byarangiye Yesaya 53:5.
Il appartient alors au passé. Le nouveau qui s'est produit par Dieu en Christ est présenté comme valide. Le passé est résolu.
Ibya kera biba bivuyeho biba ibishya.
Il n'est plus valable.
Muri we nibyo biba byemewe. Ibya kera ntibiba bikemewe. Ntabwo dushobora kwemera mu ruhande rumwe ngo ubuganzi buzamuke ngo hanyuma ngo tureke umusaraba uzamuke. Niba umusaraba uhagaze mu buzima bwawe icyo gihe ubuganzi bwakuweho, nta kiba kigihari cyo kwishyura. Yitanze we rimwe rizima, nk'uko byanditse hano, ndasoma umurongo wa cumi wose, Abaheburayi 10:10, ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Bibe bihagije iteka ni umurimo wo gucungurwa wakozwe byuzuye udahinduka. Na kimwe kituzuye mu gakiza Imana yashyizemo kubw'ubuntu, kugira ngo he kubaho umuntu wihimbaza ubwe avuga ati ngiye nakoze ibi nashyikiriye ibyo. Oya, ni we wabikoze. Arangurura ijwi rivuga avuga ati byose birarangiye, kandi byararangiye, ndabyizeye, ndabyizeye, kuko uko niko yavuze ku musaraba. Ntabwo yabivuze mu gihe cy'ikibwirizwa ahantu runaka, ahantu runaka. Oya, ubwo amaraso yamenekaga, ubwo kungwa n'Imana kwari kuri kuba, aho niho yavuze n'ijwi rirenga ati byose birarangiye, kandi turabyizeye n'umutima wacu wose. Mu by'ukuri ni ukwizera gutsindishirizwa ukuri kuzuye kwakozwe n'Imana ku musaraba i Gorogota. Atari ibyo, twamara ubuzima bwacu bwose dushaka kwikiranura, kandi amaherezo ntitwakiranuka. Haracyariho gukiranuka kw'Imana, kandi Pawulo arabivuga nabyo ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Abakorinto 5:21-21. Ntabwo ari ugukiranuka gusa, ahubwo ni uguhinduka, ugukiranuka ubwako kw'Imana. Uko niko Imana yadushyizeho, niyo yabikoze. Muri Zaburi 40 havugwa aya magambo mu buhanuzi, avugwa mbere ku murongo wa 7, Zaburi 40 ku murongo wa 7, Zaburi 47, ngo ibitambo n'amaturo y'ifu ntubyishimira, amatwi yanjye urayaziwuye. Ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse. Murongo wa 8, mpera ko ndavuga nti dore ndaje. Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye. Hano by'umwihariko ni ibivugwa hano ngo gukora ibyo, ku murongo wa 9 ngo gukora ibyo wishimira ni ibyo nkunda. Ku murongo wa 9, Mana yanjye nishimira gukora ibyo ukunda. Igihe iyo cyageraga kigetsemane, kuri Getsemane yaravuze ati ngo ngiye kuba uko nshaka ahubwo bibe ubushake bwawe. Luka 42:2, yaravuze ati iyo atemera ubwo bushake bw'Imana, wowe wari kuba warapfuye kandi ugapfa urupfu rwa kabiri, ntihari kubaho kungwa n'Imana, ntihari kubaho ubuntu. Ntabwo twari kuba, ntabwo twajyaga kuba abahungu n'abakobwa b'Imana. Zaburi 40:9, ngo Mana yanjye nishimira gukora ibyo ukunda, ni koko amategeko yawe niyo ari mutima wanjye.
Mbese
wakwibaza, mbese niki cyari kumushimisha mu gukora ubushake bw'Imana hariya, ubwo yanyuraga Getsemane ajya i Gorogota yikoreye umusaraba? Ariko haranditswe ngo mu Baheburayo 12:2, ngo kubw'igihembo cy'umunezero yemewe kubabazwa. Ariko dore hano ngo dore ndi hano hamwe nabo wampaye ibyo yabikoze kubera umusaruro wari kuvamo yabikoreye itorero abacunguwe abazabona ubuntu imbere y'Imana kandi yarebaga itorero yarazi ntabwo bara gusa ntabwo mpfa gusa ahubwo mbabazwa mfira gucungura abahungu n'abakobwa b'Imana bose ngo mbabohore munishyure icyiro yabonaga umunezero uzaba umunsi umwe mu bwiza. Ntabwo uyu munsi twabasha kubitekerezaho, ariko umunsi Uwiteka yaremye ntabwo hazabaho imibabaro ya Gorogota cyangwa se y'Igetsemane, kubera ko imibabaro y'Gorogota izaba yabaye intsinzi imbere y'intebe y'ubwami y'Imana.
Le résultat de Golgotha.
Umusaruro w'iyo mibabaro turi iyo misaruro uwo musaruro musaruro imibabaro ye y'urupfurwe kandi urya munsi imibabaro yose izaba yashize yarangiye ntiyazongera kubaho ikiri kurira imibabaro. Nta muntu uzongera kunywera ku gikombe gisharira. Umwami wacu azakenyera adukorere atugaburire maze tuzicara ku meza magari y'ibirori nk'abahiriwe n'Uwiteka. Ninde wakwanga guhabwa ibimeze bityo? Ninde wakwemera kubica ku ruhande? Iyo abantu yaba abantu bamenyaga ubwo buntu hari igihe numva nafata indangururamajwi nini cyane ebyiri nkazishyira hangaha ku wa gatandatu igihe abantu baba baje hano iruhande hano hirya mu iguriro baje guhaha rangura amajwi nkabwira nini muze mwakire iby'Imana yabahaye abageneye nk'uko umuhanuzi Yesaya bivuga muri Yesaya 55 ku murongo wa mbere.
Cet amour salvateur, cet amour rédempteur,
muri twe urwo rukundo rw'umukiza agakiza cy'Imana kagomba kubira muri twe tukifuriza abandi. Ariko birasa nkaho wowe nanjye ari ngombwa ko tumenya dusobanukirwa niba umwami yaravuze ati nzanywe no gukora ibyo ushaka, natwe rero nk'abacunguwe abo amazina yabo yanditse
de l'agneau nous sommes là pour que
mu gitabo cy'umwana y'intama turiho kugira ngo ubushake bw'Imana busohorere muri twe. Ntabwo turi hano kugira ngo dukore ibyo dushaka kugira ngo imirebere yacu aba ariyo twemeza cyangwa ngo tugire gahunda zacu bwite. Turi hano kugira ngo ubushake bw'Imana busohora muri iki gihe bijyanye n'ijambo ryasezeranijwe n'umugambi w'Imana ukomeye. Umwami uyu munsi yasubiramo ibyo yavuze ngo washatse ibitambo byokejwe n'amaturo, nicyo gituma byanditswe ngo ndaje nzanywe no gukora ubushake bwawe. Mana, turi hano kugira ngo Imana idutabare, turi hano dushobora gusa kwiyegurira mu bushake bwe nta kindi.
Car au milieu de tout ce qui peut se passer,
nicyo umutima wacu uvuga kuko
incessant
mu byabaye byose hari ijwi ridatuza mu bugingo bwacu, ijwi ritabaza Imana, icyifuzo gikomeye cy'imbere mu mutima
inasuvi
kitaranyurwa uyu munsi
d'être béni par Dieu
cyo gushaka guhabwa umugisha n'Imana ku buryo tubasha guhinduka umugisha. Ijambo ry'Imana rimwe kuri ndiriga rikagaragara muri twe hanyuma rikagaragazwa natwe bwa mbere muri twe hanyuma rikagaragazwa natwe ubwo ni ubushake bw'Imana. Mbere yuko Imana ibasha guhamiriza ijambo ryayo muri twe ikadukoresha kugira ngo ibikore igomba kubanza ikarihamya muri twe imbere ko ari ukuri. Noneho nashaka gusa kusubiramo aya magambo y'umuhanuzi Yesaya avuga ibya gakiza n'amahoro.
Esaïe 52, la parole bien connue, verset 7, qu'ils sont beaux sur
la Yesaya montagne. Ijambo rizwi cyane ku murongo wa karindwi, mbega uko ibirenge ari byiza byurangurura ubutumwa bwiza, uzanye amahoro akamamaza agakiza, wamamaza amahoro. Hano
bonheur dans l'autre de paix, mais pour
avuga amahoro n'amahoro
de ceux qui n'ont
jewe
amene difficulté avec une traduction
bantu batajya bagurwa rwose n'ubuhinduzi. Hano
j'assemble toujours de manière si harmonieuse
je cyose mbibona uburyo bujyanirana neza bigushaho kuba
théologien les
ibimeze neza bihebuje igihe abanyateologia basomye bibiliya
traduit de telle manière
bakareba umuhinduzi umwe yasobanuye atyo undi yasobanura atyo bazunguza umutwe bakavuga ati umwe yavuze umunezero unde abyita amahoro ariko noneho undi avuga icyo gihe tubona amahoro bona umunezero no kugubwa neza iki gihe byose tuba tubibonye ntabwo ari ibibonetse byose ahubwo Imana umugambi wayo ifite muri rusange niwo isohoza. Mu by'ukuri dufite amahoro yo kwamamaza, dufite amahoro yo twakwamamaza hano muri Yesaya 54 ku murongo wa 10. Yesaya 54 ku murongo wa 10.
Car si les montagnes se déplacent et les collines,
imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye cyangwa se ubuntu bwanjye ntibuzakurwaho, ntibuzakuvaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho.
Le Seigneur Uwiteka
ukugirira imbambe avuga. Imana yasezeranye natwe isezerano ry'amahoro, isezerano ry'umugisha, ry'ubugingo n'agakiza. Ushobora gusomana none indi mirongo myinshi ivuga kuri iyo ngingo, ariko harimo ihumure rikomeye cyane. Isaya 54 umurongo wa 10 ngo naho imisozi yakurwaho, imisozi ikakurwaho, ariko ibazi zanjye ntizizakureka, zizakurekura, ubuntu bwanjye ntibuzakurekura. Ntabwo ari ubuntu bubonetse bwose, ahubwo ni ubuntu twahawe n'amaraso ye yera y'igiciro yamenetse. Ni ubuntu bwaturutse ku giciro gikomeye cyane, agakiza gaturuka kuri icyo giciro, amaraso y'igiciro yamenetse y'umwana w'intama. Hari igihe bavuga ubuntu busanzwe buboneka ahantu hose, abantu bakibwira yuko bafite agakiza gakomeye, bafata ibibonetse byose ariko ntibamenye yuko bakwiriye kuba baburimo amaherezo. Ibyo si byo, agakiza k'Imana, amahoro y'Imana, iby'Imana yaduhaye byose mu isezerano rishya, byose bituruka ku maraso yamenetse ku bwacu i Gorogota. Hatariho amaraso yamenetse nta buntu bwaboneka, nta mahoro y'ukuri, nta na kimwe cyaboneka. Yesu yaravuze ngo aya ni isezerano rishya ribonetse amaraso yanjye, munsi y'amaraso harimo amahoro, agakiza, imbabazi, ubuntu, ubugingo bushya hamwe n'Imana. Byose ibyo byose kuko Kristo yapfuye ku bwacu ku musaraba. Amahoro, umugisha, agakiza, byose biboye ku byabaye ku bwacu i Gorogota.
Il y avait encore un passage que je voulais lire.
Hari undi murongo nashakaga nanone gusoma, Yesaya 57 umurongo wa 18.
Isaïe 57 verset 18.
Isaïe 57 verset 18.
Le guérirai. Je le
conduirai. Lui et ceux qui kandi nzamuyobora musubize ibyo kumumarana umubabaro hamwe n'abamuborogeye. Mirongo cumi n'icyenda, ninjye urema ishimwe
ry'imirwa
ngo amahoro amahoro abe kuri kure no kuwo hafi, nanjye nzamukiza, ni ku Uwiteka avuga.
Iri
jambo dushobora kongera kuribona mu Isezerano Rishya, aho Pawulo arisubiramo hanyuma akarivugaho mu burebure, ngo niba rero dufite amahoro ku Mana mu mitima yacu, iminwa yacu nayo izakora ku buryo ayo mahoro y'Imana agumaho, kuko wakwihutira n'iminwa n'ururimi ukavuga amahoro na mbere y'uko utarabibona mu kanya gato ukateza ibibazo, kandi ururimi rwavugaga amahoro. Ariko ku murongo wa cumi n'icyenda aravuga ngo amahoro azahinduka imbuto y'iminwa, kuko amahoro y'umutima yacu azasohoka ku minwa, kuko ibyuzuye umutima ibisendere umutima nibyo akanwa kavuga. Matayo
12:34.
Kwa tangazwa no kubona amahoro y'Imana aturuka mu minwa yacu, nubwo inyanja n'umuraba biri mu mutima wacu, amahoro ashobora kubirenga. Hari ikintu gishobora kuba muri uwo muraba, turatuza umwuka w'Imana twemeza tugatuza, maze amahoro ahebuje ubwenge bw'umuntu aruta ubwenge bw'umuntu akaturengera akaturenga, maze imbuto z'umwuka muri zo harimo amahoro, izo mbuto zigasendera mu mitima yacu ndetse zikumvikana mu kanwa kacu mu buryo bufatika, mu buryo bigirira umumaro ababibona bose kubw'ubuntu. Muzi mwese indi mirongo ya Bibiliya myiza, wenda se hari tutitaye gusoma iyo mirongo y'indi ya Bibiliya no kuyumva, ariko iya tutitaye gusa kubyumva no kubisoma, ahubwo ntibigarukire aho, tukavuga ngo Mwami, iri jambo ryasohoye mu buzima bwanjye kubw'ubuntu, atari kubera ko wari ubishoboye, atari kubera ko ibyari biri kuba wari ubibashije, rwose ntihagire uwishuka. Mu bitubaho ntawe ufite ububasha bwo kubiyobora cyangwa ubifiteho ubutware, ariko tuzi ufite ububasha bwo gutegeka ibibaho byose, ariwe Mwami. Niwe ushobora gutegeka umuyaga wose ku buryo umuyaga n'umuraba bituza, igihe umuyaga utuje umuraba nawo uratuza, icyo gihe haboneka amahoro, haboneka ituze. Si twe dufite ibintu gutyo mu biganza, akenshi ibintu nibyo biba bidufite mu kiganza, ariko iyo twiyeguriye Umwami byuzuye tukavuga tuti Mwami mfata ukomeze kose, icyo gihe aba dufite twebwe n'ibitureba byose abifite mu kiganza cye, kandi kugeza uyu munsi nta na kimwe kigeze kimucika. Niwe mutware utegeka ibiriho byose, yari azi uburyo agomba kwifata ndetse n'imbere y'urupfu. Ntabwo byanditswe gusa, ntabwo ari umujyanama gusa, niwe nama, ntabwo ari afite imbaraga, ahubwo niwe mbaraga. Ubwo mwizere ko ibyo ibiriho byose arabishoboye, kandi niwe ijambo ryahamirije
devenir tout
uhereye imbere, kandi
pour nous
yifu arashaka
être en tous
kuba
venu faire ta volonté au Dieu
wa cumuri byose, ati
nzamwe
Mana no gukora ibyo ushaka, icya mbere agikuriraho ku kugira ngo icya kabiri cyemerwe.
Condamné,
ntabwo ukiri umunyabyaha waciriho iteka, uri umwana w'Imana watsindishirijwe. Ntabwo ushobora kuba byombi icyarimwe, uba kimwe gusa muri byombi. Uyu munsi twizere yuko ibyo bikorwa bisohozwa na Gorogota, nk'uko ari ukuri ko Yesu Kristo yagiye mu cyimbo cyawe no mu cyanjye, igihano cyawe n'icyanjye, urupfu rwawe n'urwanjye akabyikorera. Niko uko wari ukuri ko ibyo byabaye.
La première pour nous, pour toi et pour moi, afin que la seconde.
Yafashe ibyambere abikuraho kugira ngo icya kabiri cyemerwe ku bwawe nanjye.
La condamnation
ou la justification uyu munsi ukirwaho iteka cyangwa gutsindishirizwa mu kwizera. Uyu munsi icya kabiri nicyo gisohorera kuri wowe, isezerano rya mu maraso ye.
La lettre de condamnation est déchirée.
Urwandiko rudukiraho iteka rwaratabuwe.
Toute accusation que l'ennemi envoie à ta maison est injustifiée.
Ibirego byose umwanzi yoherereza ku nzu yawe cyangwa se kuri wowe ntago bikemewe.
La lettre
byose byara cyemutse. Urwandiko ruturega rwatabuwe burundu. Turashimira Imana iteka ryose. Dushimira Imana ijambo ryayo, ubuntu bwe n'agakiza ke. Kandi Imana itwuzuze ku mutima
son propre chemin et ainsi de suite.
Twere gutekereza ngo isi yose bari kurikira inzira yabo ubwite. Oya, ahubwo agahinda gakomeye tuzamuke mu mutima. Yabonye Yerusalemu ayibonye ari ku musozi wa Elayono ararira. Luka 19:41 arababara, agahinda gakomeye karamwuzura. Imbaraga zikomeye ziva ku Mana ziramwuzura. Abonye by'umujyi ararira, arabaririra. Natwe izo mbabazi zitwuzure kugira ngo twe kwigera twishyira hejuru y'abandi, ahubwo tujye tugenda kure cyane nabo, twe kwirengagiza
et gratitude
en ahubwo tubarebane ishimwe rikomeye ku Mana, himbaza Imana rwose. Tuzi neza ko nta muntu wari kubigeraho, ariko ku bw'ubuntu bw'Imana tuzabigeraho twese. Izina ry'umwami rishimwe kandi rihimbazwe. Amen.
Louange remerciement au Seigneur pour toutes les
umwami
précieuses
ashimwe ahimbazwe ku bw'amagambo y'igiciro yose twabashije kwakira muri twe ku bw'ubuntu. Nashakaga kuvuga gusa Imana twese itugirira ubuntu ngo ntitwumve amagambo no kuyamenya gusa, ahubwo Imana itugirire ubuntu tubashe gukurikiza ijambo ry'Imana ryose nk'uko ryanditswe.
Nous voulons à nouveau l'adorer maintenant.
Imana kandi iduhe umugisha. Turashaka nanone kuyiramya, kuyisenga no kuyishyikira icyubahiro. Duhaguruke kugira ngo dusenge muri iki gitondo. Nanone turagushimiye, turashimiye kubw'ijambo ryawe, kubw'ubutumwa bwawe. Imana tugushimiye kuba muri iki gihe cyacu
retirer ta grâce,
uri umunyembaraga cyane kandi ukaba utara twambuye ubuntu bwawe, ahubwo ukaba waradushyiriyeho isezerano ryawe rikagumaho. Haleluya. Kubw'ibyo turagushima, turaguhimbaza mwami, kandi turagusaba ukomeze ubane natwe, kandi ubane n'ubwoko bwawe bwose. Mwami ukomeze udufashe, mwami dutegereje kuza kwawe kuri bugufi, kuri vuba. Mwami kandi tuzi ko igihe kiri bugufi kuza kwawe kuri bugufi. Mwami dutegure, dutegurire kuza kwawe, unudutegurire no kuzaho iteka ryose. Haleluya. Ushimwe uhimbazwe mu izina rya Yesu.
Amen.
Amen. Amen.